CKMusicPromos.com.
Kingfisher Kasuri Music, yeah. Vanona Chongo,
nigga
bass music, yeah. DJ Weba to trust a monkey in the box at point. Anyway, vera story mwende. Yeah, yeah. Sinika na nani neze pomulavu. Matching outfit kuyambira kumaglavu. Nezo mpasa yonze eve ani pasa hafu. Mtima monga plaster ulimulafu. Ifya shtika uku mwandi tetindande. We trust a kamuntu ndieche eve ni kambe. Plan yao paka mtima vangambe. Waona monga bati ya game ujakalambe.
Chowama
nili single. Nili neka papondi nkani ya malafu. Nicho semo
mchifondi.
Nicho semo. Nicho semo, nicho, iwe.
Nicho wama nili single.
Nicho semo mchikondi, kani ya malafu, sinidimo. Nicho
wama nili, iwe.
Nicho semo, nicho semo, iwe. Cha, cha.
Nicho wama nili single.
Takuyamba enzo nilanga chikondi. Zenzo funo mvera kasuri ya choka pabondi. Zofish, ngazo mba ili mpondi. Aibala ni mbabiri mchikondi. Pesha, nambongene saba namba fili. Zenzo ziva after job ni mankada free. Nima cheto bwera, nima pitida kumova. Ise kumwa kaya boy inga wana tirowa. Iyo kesi nizi bashina ningena. Nifike kopa bondi time yosa enera. Story inaambia kulima nebasi. Jebele mkazu wanu angene sabene penyas. Sinika na nane neze pomulavu. Matching outfit kuyambira kumaglavu. Nezo mpasa yonze eve ani pasa hafu. Mtima monga plaster ulimulafu. Ifya shtika uku mwandi tetindande. We trust a kamuntu ndieche eve ni kambe. Plan yao paka mtima vangambe. Waona monga batie game ujakalambe.
Nilineka papondi nkani ya malafu. Nicho semo mchifondi. Nicho semo. Nicho semo. Nicho iwe.
Nicho wama nili single.
Nicho semo mchikondi kani ya malafu.
Umine wa mshindo. Nicho wama nili single.
Nicho semo. Nicho semo. Iwe. Cha. Cha.
Nicho wama nili single.
Nale kute mwakanshu wali na maetini. Love yowe ya isile feya masetini. Ngande kutumina wale cha mapetini. Beta papene na fumafe mumaketini. Tawa mafe panondi single. Mkuchila lion senderi langa lango. Taukula tauchinje misango. Nala kufura poling pamo na kabango. Mweba na kashiba mwobamo. Waisile mkumplani na no wino wino. No wanda pano nalileko kuchonga. Akashira kamone katampo kulonga. Sinika na nane neze pomulavu. Matching outfit kuyambira kumaglavu. Nezo mpasa yonze eve ani pasa hafu. Mtima monga plaster ulimulafu. Ifya shtika uku mwandi tetindande. We trust a kamuntu ndieche eve ni kambe. Plan yao paka mtima vangambe. Waona monga batie game ujakalambe.
Nilineka papondi kani ya malafu. Nicho semo mchikondi. Nicho semo. Nicho semo. Nicho iwe.
Nicho wama nili single.
Nicho semo mchikondi kani ya malafu. Sinidimo.
Nicho wama nili.
Nicho semo. Nicho semo. Iwe. Cha. Cha.
Nicho wama nili single.
Nikini fish in the building. Kasuri music. Yeah yeah. Nagumona Egata. Fresh boy. Stay with Diesel. Liz Dayman. Austin K. Dan boy. I got ya, Skaxi, Marv Diesel. Now my fathers, Pagamuada.
Yeah.
One more words, I got Biggie Mani Rash Toto. Now Bakamba Rasima. Ela Bashadi, we in the building.
CKMusicPromos.com.